utabibu, tatuzinguliwa maradhi yangu, niweke hurumi na wivu, sipendui kwako usinipe taabu. Nasema sijiwezi nimefika, penzi yako imenipa gawisha. Oh yeah. Usijine baga boy nitakwisha. Press play mi dani napanisha. Oh yeah. Kweli we ni mama, sweetie lover boy. Nasa rinda mateka niko hoi. Niko hoi yeah. Nikichoka wani kandi, sweetie daddy yeah. Ya nikitanga, let me take you slow. Take it slow.
Let me take it slow, take it slow.